This is where I started. Angini zoni kula na.